Sol City. Kakati oli ndawo wagenze naye kampiso bino ngende nange nkobootulo n'embwa ziimyere. Tim Sale oba Timothy, 2 Timothy chapter 2 verse 7 says, kubanga Katonda teyatuwaffe omwoyo ogw'okutya wabula ogw'amaanyi era ogw'okwagala era ogw'okwegenderezanga. Kyenva mbuuza ekibuuzo, why fear? Kino ekintu nkyogedde in all my teachings from the beginning, every day I mention it. And that word fear, mujjukira nga nkisomesa ku ear. Fear erimu ekigambo ear. Fear, this is a system and a spirit that listens to you. Kyenva nkubuuza, why fear? Lwaki otya? Kati fear kye ki? Fear, it is not just a feeling. Ntobeera ofeeling, mpulira ntya? Mpulira kkubo eryo ntya okuliyitamu? Mpulira mu bimwanyi eyo ntinayo? Fear, mwoyo. Kati nga bw'olaba ya scripture egamba, temutwaweebwa mwoyo ogw'okutya. Wabula omwoyo ogw'amaanyi, kitegeeza waliwo emyoyo ebiri, spirits. Kati kino kikutegeeze nti okutya mwoyo, ate nga guli evil, it is an evil spirit. It is not just a feeling. Kati fear abanga intruder ajambula mungu oba enemy, foreign enemy ajja mu bulamu bwo nenga talimu God's oba divine design, nga talimu nga bwe watondebwa okubeera wano, tali part of you, akulumba bulumbi, guno omwoyo gukulumba bulumbi. Bwe gujja gusooka ne gujjako light yo ne guswitchinga ne gukubika ekitambaala ku maaso yo asof, eyo light yo ne gusooka ne gujizikiza. Kubanga ngo watondebwa to shine, okutambula ng'oli muvumu, okutambulira mu mazima ne mu maanyi n'okwagala. Naye kati guno omwoyo bwe gujja ne gukulumba, gujjako power supply. Power supply yali okuwa okwagala, boldness, faith, buli kimu. Kati bwe mala okukatinga power supply, omwoyo kitegeeza ekitangaala kiri kiba tekikyaweereza mwoyo mubiri go na birowoozo byo, biba tebikyalaba. Kitegeeza otandikira kuoperatingira ku shadow, ku bifaananyi movies. Kitegeeza ogenda kutana okulaba illusion. Illusions bye bintu ebirabika nga bituufu naye nga kye just full lie, ama obulimbo bw'edda emirimu naye ng'obulaba nga ebituufu. Kati illusion eno etandika okulaga movies mu birowoozo byo, ebintu ebiyinza okugenda oba okuhappeninga wrong. Kubanga tetusobola kutya bintu byayise. Ebintu ebyayise byabaddewo, whatever whichever happened, oba kyabadde kitya, it happened, we can only heal from past. Naye tubadde tukyabitya, wabula tutya what's about to happen, what could happen next. Kitegeeza events zonna tezinnaba kubaawo, all these events have not yet already happened, tezinnaba kubeerawo. Naye otuulaawo n'otya ebintu ebitaliiyo, gwe ky'omanya fear, it is just a spirit that cuts power supply to your body and mind. Then your light is now off. When it goes off, it starts to hijack. Omanyi to hijack, okuhakinga. Kitandika omwoyo guno gutandika okuhakinga mu birowoozo byo, nga kukuteera mu movies, ebintu ebigenda okuddako nenga ebyo ebintu byonna tebiriiyo. Kitegeeza omubiri gwe gutandika okubeera programmed okukkiriza obulimba, okutandika okulyakitinga. Kitegeeza wano omutima gwo gutandika okuba ku speed ya waggulu nnyo, nagwo guyingira mu race eyo, kuba kati power supply, omwoyo guli ogw'amaanyi ogw'okwagala, your light is now cut off, amaze okuggibwako. What happens? Kati omubiri gutandika okulyakitinga, omutima nga guteeka mu race, engalo ng'olaba zitandika okutuuyana, entegetege nga zikuwamba, kwegamba ebintu ebitanaba kukwatako, ebitanaba kutuukako, by'otandika okuwa ekitiibwa. You start worshiping them. You start feeding your mind with only lies, obulimba, kye bayita fear. Lwaki fear eno tugiwa ffe, kuba kati fear, omwoyo guno ffe tuguwotalinga, ffe tuguliisa, gwo guyonsa. It is you who feeds it, and these are all events that are in the future. Ebyaggwa tebitu affectinga lyeddakiika n'emu, biba tebikyayina maanyi. Era n'ebyakati bye tulimu kati, the now, tebikutiisa, kuba kati omwoyo gwo gusobola okuhandolinga kati ekihappeninga kati buli ekibaawo. Naye ebintu ebitanaba kubeerawo, ebitaliiwo, by'otamanyi na bute bigenda kubeera, ebyo omwoyo guli we guzimbira, ne gutandika okukuba obwama, ne gutandika okugamba singa kino kibaawo, batiifu bansiba. Kitega waliwo ebintu ebiri yaawo, naye watiifu bansiba. What if I lose? What if I fail? What if I invest and all my money goes off? Singa kino kibaawo, oba bonnabeera bwama. Kati zino phantom, chaja ya phantom mugimanyi. Chaji ya phantom oba gimuyita type C. Bw'oba ogitaddeyo ng'ogisulisa egendayo, ne bw'ogiteekayo ng'ogikyamizza era esigala eyingira mu ssimu. Kati obeera mu bulamu obwanankola, si bulamu bwanankola ntya, wabula omwoyo guno gukugamba oba gwaka oba etonya, kaabe lubaale, kaabe Katonda, this is going to happen. You confirm even that have ezitanaba kubeerawo events, kubanga power supply yo eyakataala eri off. Kati you are operating under shadow, mu kizikiza byo, uli mu kizikiza, mu bulimba bwennyini bw'otambuliramu. These are false prophets. Prophets. Ba prophet ab'obulimba. Kitegeeza kati gwe oba ofuuse prophet wa bulimba. Ebiseera ebisinga waliwo n'ebintu bye mutya, n'olaba nga kiyise kigenze, n'ebyo byayita byonna byakutiisa, n'ebyayita wabivaako. It's now time to heal. You heal from the past, byaliwo, oba muzadde yafa, oba muganda yafa, oba bizinensi zagwawo. You can't heal. Those are the past. Nenga byakutiisaako. Kati waliwo ebitanaba kubeerawo, omwoyo guno ogwa fear kwe gutera okutuula. Faith, okukkiriza kuno kudiringa n'ebintu bye tutalaba. Naye ate n'omwoyo guno ogw'okutya nagwo tegulabwa, lwakuba nti faith nga ky'osobola okugamba nja kuyita wano, nja kufuna mu bizinensi eno, nja kuwangula, kino si ky'amaanyi gye ndi, nja ku ekyo okweteekamu amaanyi ago kikulietinga ekitangaala. Olaba vision gy'oba olaga n'obuvumu. That is a faith. Naye kuno okutya guno omuzimu, omwoyo ogwo ogw'omuzimu ogwo ogw'okutya, gusooka ne gukusannyalaza, ne guddira ebintu ebitaliiwo, ne gubisiga mugwe, ne gusiga ensigo nga ziri oli gino, ne gulooka guleeta obusi, ne gukunyweza, ne gukulaba ekyamazima ng'oli mu state, oli mu kkomera, olugi luggule ne toyinza kufuluma. Ke kaseera k'obeeramu. kekatego kobera olaba nti kyamazima ebintu bino biba tebisobola kushakinga naye bikuteeka awo. It is a system. Zinabagamba ekintu kyonna ekintu kibayita okutya. It is just a system. Ate gw'ogyezimbako gw'owezimbako akayumba ako. Bw'omala okuzimba system eyo ng'ekutunuddemu bw'eti ng'emaze okwetooloola n'ebibadde ebisoboka okulaba tebikyasoboka oba tokyalaba kisoboka kyonna oba tokyasobola genda mu maaso ogenda okulaba ng'olugi luggule naye olaba obusibe tosobola kubuvaamu. Kati ki kyenkugamba tonight before I sleep? Oyo omwoyo w'okutya tasobola kukwata ku destiny yo direct. Naye buli lw'owulaga omubiri gwo n'ebirowoozo byo nti waali kyokka nga taliiwo tebinaba kubeerawo tutya ebintu ebitaliiwo tebinaba kubeerawo asobola okukyankalanya buli kimu opportunities lessons buli kimu kyobadde ogenda ogezaako ne kifa.